taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee tooliska Mareykanka ee Afrika General Michael Langley ayaa dhawaan Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Soomaaliya sarreeyagaas Ibraahim Sheekh Muxyiddiin Cadow. Wareysi gaara oo uu V O da siiyey ayaa taliya Langley waxa uu ku sheegay in howlgalladii la dagaalanka Al-Shabaab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ahaayeen kuwo laga gaaray guulo ku qotomay ahdaafta ay dagaalka ka leeyihiin Soomaaliya iyo Mareykanka.
Well, I'll say that there's been a number of successes. I took command back in August of 2022, and some of the operations going forward by the Somali National Army was very, very successful.
But as I have discussed, anigu waxaan dib ula wareegay salada 4-koon bishii August 2022. Qaar ka mid ah howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay ahaayeen kuwo aad iyo aad u guuleystay. Laakiin sida aan kala munaaqashooday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu ii sheegay in ciidanka ay yihiin curdin hadda uun dhismaya. Marka howlgalka la eegana, waxaa jira waqtiyo aad weerar ku qaadi karto cadowga oo aad gaadho hadafyo. Waxaad ka nadiifisaa gobollada qaar oo aad samaysaa howlgallo lagu soo celinayo xasiloonida. Marka waxaan aragnaa in howlgalladan ay guuleysteen.
Mareykanka ayaa Soomaaliya ka taageera dhinaca milatariga duqeymaha droneska ee ka dhanka Al-Shabaab iyo tababarista iyo tayeynta ciidamada kumandoosta danab oo saldhigooda ugu weyn ku yaallo garoonka ciidamada cirka ee Beledweyne. Sidoo kale saraakiisha kumandoosta danab, gaar ahaan kuwa hogaamiya dagaalka, ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay, halkaasoo ay ku soo qaataan tababaro dheeraada oo la xiriira hogaaminta ciidanka xilliyada dagaalka. Bishii February ee sanadkan, dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis military oo Mareykanku saldhigyo cusub oo qalabaysan ugu dhisayo ciidamada danab. Mareykanka ayaa 1.4 bilyan oo dollar ku lahaa lacagtii deynta ahayd ee laga cafiyey Soomaaliya. General Langley ayaa dhinaca kale ka hadlay wada shaqaynta ka dhexaysa Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaan dhinaca militariga.
Lead in their operations of our shared objectives, and in case here the shared objective is defeat of Al-Shabaab.
Soomaaliya oo aan bahwadaagnahay waxay hoggaanka u haysay howlgallo ujeedada laga lahaa ay ahaayeen kuwa aan wadaagno. Marka aan sidaa leeyahay, ujeedadeena ayaa ah inaan ka adkaano Al-Shabaab. Anagu waxaan hoggaanka u haynay sidii aan u tayeen lahayn oo aan u dhisi lahayn ciidanka qalabka sida ee qaranka Soomaaliya.
General Langley ayaa dhinaca kale shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi kaga hadlay booqashadii Muqdisho iyo kulamadii uu la soo qaatay madaxda Soomaaliya, waxa uuna sheegay inuu ku kalsoon yahay in Soomaaliya ay maamuli karto ammaankeeda kadib marka bisha December ee soo socota ay dalka ka baxaan ciidamada ADMIS. Bishii June sanadkan ayaa mar uu warbixin kooban siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay madaxa ADMIS Maxamed Alamin Siyuuf, waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weli halis ku tahay Soomaaliya, ayna tahay koox aan la saadaalin karin, isagoo tusaale u soo qaatay weeraro ay kooxdu ka geysatay Galmudug iyo hoobiyaal ay ku weerartay saldhig ciidamada ADMIS ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo.